mo na makono ke Bob James mola sa na video in the garden. Kore ha o batla go iketla maikutlo a gago a baitsekeng a sosologe o kgobegetse o tshameka mmino wa tshwana le o fusion le jazz. Ke go solofeditse puisano le OC Botshelo Josine kgotsa ko Shandy's Life Changing Products. Shandy's Life Changing Products. OC Botshelo Madume tlhe re go amogela mo motsweding ya FM. Ra leboga. Ko simologong fela re bolelele ka Shandy's e simolotseleng o ne o tlhotlhelediwa ke eng go e simolola.